Saga, 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 Twitter, Facebook, WhatsApp, kote wakuone. Kila nkivuta picha wendo unanogesha tumaini langu ni wewe. Ajiangalie, wasi kutumie, manya kunyako pinda vya watu wakuchukue. Ani kuchumbie, wazazi wanijue. You are the light of my life. Viburusho TV shara za kucheki rada. Neti tutachana minawe. Atuenda shopping Gucci Prada. Kuchelewa kukujua Oliva mzuri kama umechorwa. Atuende Arusha na Mangae. Amani kupeleke Tangae. Wengine stako lini dangae. Uweni zaida chema chandae. Uweni hold me so tight. Feeling alright. Love of my life. Hunipa nyingi burudani. Tukiwaga chumba mambo ya bara na pwani. Viburushu TV shara za kucheki rada. Neti tutachana minai.